ShankySupplier.com.
Uptouch Music is DJ Uptouch.
Hola. Maisha yangu kama sumane kipaka, I'm sorry lady. Mweza kusina kitu na wewe mze wa bata. Oh yeah, oh yeah. Maisha yangu kama sumane kipaka, I'm sorry lady. Mweza kusina kitu na wewe mze wa bata. Oh yeah, oh yeah, yeah. Mchana mwema do it tonight. Kudulu chini sina kapeti. Chama mwema do it tonight. Kutolo chini sina kapete. Mana utasikia nimezi kuwa, nimekwa kuwa na nimekibia. Biska wanifananisha na nani? Biska wanifananisha na nani? Jamani mama mpenzi, wewe mwenye unajua, wish bila usiwezi, usije kaniumbua. Mana utasikia nimezi kuwa, nimekwa kuwa na nimekibia. Biska wanifananisha na nani? Biska wanifananisha na nani? Biska wanifananisha na nani? Biska mama, Biska wanifananisha na nani? Biska mama, Biska wangu, Biska tuipe. La 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 la.
Twist na beauty KK.
Yo yo yo,
Baba Fee.
Let it tum, let it tum, let it tum, let it, let it tum, let it.
See, I told you.
Anaitwa Mani Soba,
Kimsela Safi.
Anaitwa Chedo Kselo.
Anaitwa Mjomba Idi Mwago.
Anaitwa Otaya
Seveni Macho.
Wazo wa Keko.
Anaitwa Maela
Sele Kibesi, Mr. Paradise,
Baba Wawili.
Supplier, supplier, it's scary.